I got this one for my one and all. Let me sing for you, baby. I love you. I love you. You just like sun on the sky, shining bright in my life. You just like sun on the sky, shining bright in my life. Niwewe, nakupe nawe. Mashallah, ukicheka mwenye ungonane namba, sisemi ukinama, ukingusa hapa, ukingusa hapa, ukingusa hapa, ukingusa hapa, unaniwa mwenzio. Ni wewe, na kupenda we. Ni wewe, mwingine nanye. Ni wewe, na kupenda we. Mbio mbio nipeleke kwa muganga, pigande usisite. Chako chako changu chako, mimi wako tu, wako tu. Rukuti ningali ngali toto unavyowaka ukiwa mbali, mama na tapa tapa kuwambia lipsi ni tender. Kiuno ni nyingu kilichozungushwa shanga, sula mdori jicho kolori, kwenye sita pasita mama wani marisa. Oh yeah.